Jaworona, Zakari ni meleke. Ni jabe kibaroya doko fo anye mi kera san kiyama temene Ibrahima ko. Ibrahima sara, adeun ka deun fana sara. Wati kiyama temene, ala ye kira do ki kabo san kulula Israel jamanala. O kira tunye meleke ye. Aduna Jerusalem dugula. Jerusalem la, ala bato so tunbe ye, mogo be na ka batulike. Saraka la seba do tunbe ye, atoko Jakari, den tunte afe. Ka Jakari to, ala delili la, ala ka so kono, meleke gerla ala. Jaka, meleke ko, ikana seran. Zakari, I muso na den soro, I na wele Yohana. Ana ke mwobaye matiki nyena. Oden, Yohana banyira, abonyara, akera alaka barakela baye.